A baby, 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 yeah. DJ, 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 El Kong. A baby, 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 yeah. DJ, 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 El Kong. Put it, put it, put it, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put it, put it, put it, put your hands up. Put your hands up. DJ, El Kong. Oh, the mother.
Bande tele kukuji. No tunyevo tusike. Mbabuli rakabozi. Kala kasera nembela ya chuka na nenda bika ya chuka yuna buru na kulachi nasiba ne ujali deje nsaba cheba mpa ugula mungu katina chusamu kubintu vienda nevenywa kongamo manjene si kaya konze vwela aliverani. Aliverani atoyo, aliverani, ananchusa tono mwana. Alimpachi, alimpacha tono, zalimpachi, ananchusa tono mwana. Emirina, emirina, tono wa kaveo na wenyabu.
Alimpachi, alimpachato.